tuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mwese kandi mbifurije iminsi mikuru yo gusoza umwaka, mbifurije noheli nziza, mbifurije gusoza neza uyu mwaka wa 2017, mbifurije mwese gutangira umwaka mushya muhire wa 2018 mu byishimo, mu mahoro, mwituze mu miryango yanyu, mwe n'abanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mugenda. Zimwe mu mpuguke zikurikirana neza imibereho y'abantu zisanga ubutabera ariyo shingiro ry'amahoro arambye aho abantu batuye. Ubutabera bw'ukuri, ubutabera buboneye, bumvikanisha ko ari wo muzi w'amahoro, ariyo pfundo rituma abantu babana, bakoroherana, bose bagatera imbere. Ikibazo cy'ubutabera mpuzamahanga cyane ku mugabane wa Afurika ni ikibazo cyakunzwe kuvugwaho kenshi, kuvugwaho byinshi mu buryo bunyuranye. Ese ubutabera mpanabyaha mpuzamahanga, ese ubutabera bw'akarere bwaba ipfundo ry'umutekano urambye ku baturage ba Afurika? Dusangire ijambo uyu munsi iragaruka ku kibazo cy'ubutabera, inkiko mpanabyaha mpuzamahanga. Mugenzi wanjye hano kuri rya Amerika, Thomas Kamirindi, yakoze ikiganiro ku bijyanye n'iki kibazo. Muri uyu mwanya niwe mpijambo kugira ngo akibagezeho.
Umuhanga yankurije Hilaire yakoze ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga kuri genocide yakorewe abanyarwanda b'abatutsi no ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu Burundi, mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu bashakashatsi kuri ubu bwicanyi bwo mu Burundi no muri Kongo bavuga yuko nabwo bushobora kwitwa genocide. Abo bashakashatsi barimo abo muri za kaminuza ndetse harimo n'abadiplomate, nk'uko rero yankurije abyandika. Dr. Yankurije yarebye rero ku byaha byashyikirijwe ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha n'ibindi bishobora kubujyamo. Yemeza ko ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bufite inenge zikomeye. Urugero, aragira ati, guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi. Imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze ku gace gatoya ariko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ariko akisegura ati ibisugu pfobya genocide yakorewe abatutsi, ahubwo ubucamanza bwirengagije yuko ihishe n'ibindi byaha bikomeye byinshi. Yankurije Hilaire afite impamyabumenyi ebyiri zo hejuru bita masters, imwe mu by'amategeko, indi mu bya politiki. Hashize hafi ibyumweru bitatu kandi kuwa gatanu ku itariki ya 15 y'uku kwezi yamuritse ubushakashatsi bwamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doctorat mu by'amategeko muri kaminuza ya Perpignan Via de Mitia mu Bufaransa. Muri ubwo bushakashatsi Dr. Yankurije aribanda rero ku buryo ubucamanza mpuzamahanga mpanabyaha bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Dr. Hilaire Yankurije niwe tugiye kuganira, reka mubazanire.
Ndavumva neza Thomas.
Urahura komeye?
Ndaho meze neza namwe?
Yego turaho, natwe turashima Imana nk'uko abanyarwanda n'abarundi bakunda kubivuga.
Murakoze cyane.
Dr. Yankurije, rero mu bushakashatsi bwawe uvuga ko kugeza ubu bidashoboka kugeza mu bucamanza mpuzamahanga ibyaha by'ubwicanyi byakorewe abahutu mu Burundi mu 1972, abahutu b'abanyarwanda mu 1994, 1997 no mu 1998. Kubera iki bigoye?
Impamvu bigoye ya mbere ni uko kugira ngo icyaha kiburanishwe bisaba urukiko. Urukiko rw'amakuru rufite ububasha, hari ububasha bita competence rationnée temporis, ni kuvuga ko icyo cyaha kiba cyarakozwe hakurikijwe kiba cyarakozwe mu gihe tuvuga ko urukiko iyo rushyizwe ruba rufite igihe ruzamara n'igihe ruzarangirira, cyangwa se katubyumvikanishe tuvuge ko icyaha cyakozwe mbere y'igihe urwo rukiko rutahawe manda y'urukiko ifite igihe ikoraho yoyita competence rationnée temporaire hanyuma akaba ariyo bita competence rationnée matérielle ukuvuga icyaha kizaburanishwa icyo ari cyo ni ukuba ntibashyirwaho urukiko ruzaburanishwa ibyaha bya jenoside cyangwa ibyaha by'ubucuruzi uvuge ni urugero hanyuma hakazamo wenda ikindi cyaha wenda nk'icyaha cyo gusambanya abagore ku ngufu cyangwa nk'icyaha cyo kujya mu karo kavamo utishyura icyo gihe urwo rukiko ntabwo ruba kompeta hanyuma hari na kompetanse bita kompetanse rasiyone ruki ni ukuvuga ushobora kuba yahaye ikiko manda yo kuburanisha ibyaha byabereye mu karere k'ibiyaga bigari ariko hakazamo icyaha cyakorewe muri Sierra Leone icyo gihe urwo rukiko icyo cyaha ntirushobora kukiburanisha ibyaha nk'uko umaze kubivuga muri kino gihe kugeza ubu urukiko ruriho mpuzamahanga rushobora kuburanisha biriya byaha urukiko mpuzamahanga nyine ruri irahe ICCA ntabwo ishobora kuburanisha biriya byaha uko ngo ububasha butatu bumaze kuvuga itabufite
burimo yuko rwashyizweho baruha inshingano zo kuburanisha ibyaha byakozwe nyuma y'umwaka w'2002
ibyaha rushobora kuburanisha ni ibyaha byakozwe guhera mu 2002 bitewe n'uko amasezerano y'i Roma Statut de Rome yarushyizeho yatangiye gukurikizwa icyo gihe kubera iyo mpamvu ibyaha byose byabaye mbere nubwo byari ibyaha ndengakamere ni ukuvuga jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu ibyaha byo mu ntambara ntabwo ruriya rukiko rushobora kubiburanisha
ariko rero nanone nibyo se ibi byaha nibyo byatumye wandika muri teze ubushakashatsi nyine bwavuyemo igitabo cyagwesheje iriya mpamyabumenyi y'ikirenga doktora nibyo bituma uvuga yuko imanza zaciwe zidahagije
impamvu uvuga ko imanza zaciwe zidahagije ni uko nigeze kuvuna bigarukaho mu kanya ni uko kuva mu 1960 biriya bihugu byo mu biyaga bigari u Burundi u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Uganda imaze kubona ubwigenge habayeho ibyaha byinshi ku buryo jenoside yakorewe abatutsi 1994 yo muzi ko iburanisha urukiko rw'iburanisha rwari rufite manda yo kuburanisha ibyaha byakozwe kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1994 kugeza ku itariki 31 z'ukwa 1994 nyamara ariko kuva muri 1960 kugeza n'ubu haba mu Rwanda haba muri Uganda haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'i Burundi hapfuye amamiliyoni y'abantu benshi cyane abo ngabo bakaba barimo amaraso yabo akaba arimo gusaba ubutabera ni ukuvuga ko nicyo nabaze mbabwira ni jenoside ntibyaraburanishijwe abayikoze barahanwa ariko hari indi nyanja y'ibindi byaha byinshi cyane reka mbahe urugero rw'ubugande rw'ubugande hari nk'ibyaha byakozwe ku ngoma ya Obote ku butegetsi bwa Obote hagana mu myaka za 1967 inyuma hari ibindi byaha byakozwe ku ngoma ya Idi Amin kuva muri 1980 kugeza muri 1980 ndetse na nyuma yaho hari ibindi byaha byakozwe n'indi mitwe irwanya leta harimo nka Rural Resistance Army harimo n'indi mitwe kuva mu kinyezi muri 1980 kugeza muri 1990 niba muzi ko Rural Resistance Army yakomeje n'indi ya mitwe yose za NALU AFD NALU nazo ni imitwe yica abantu benshi kandi ntabwo ujya yica amamiliyoni n'ibihumbi n'ibihumbagiza abo ngabo ntibigeze babona ubutabera nibyo nibyo kwishimira ko jenoside y'abatutsi yaburanishijwe hakaboneka ndetse amategeko akabasha gushyirwa mu bikorwa hakaboneka jurisprudence bayita RUCF ituma itumurikira mu guca imanza no kumva ibyo byaha ariko ibyaha bitaburanishijwe iyo ni byinshi muri biriya bihugu maze kubabwira
no mu Rwanda ubwicanyi bwahitanye abatutsi nabwo bwatangiye kera ariko byo ntabwo byaburanishijwe
mu Rwanda ashobora kuwukorera iyo rinyo nayo chronologique donc urwo ruhererekane rw'ibyaha kuva muri 1959 ubwo abatutsi bamenishwaga mu gihugu muri za 1963 ubwo bicaga abitwaga inyenzi kugeza muri 1973 ku ngumba Habyarimana afata coup d'etat bava ko hapfuye abantu bagera kuri 500 ariko ubwo ari abatutsi batari babaruwe 1973 bava ko hapfuye abatutsi bagera ku 10,000 abo ntibigeze babona ubutabera hanyuma ukaza muri za muri za hagati ya 90 na 90 kugeza 2000 hari ibyaha byakozwe mu gace ka kontrolwaga na FPR icyakoze runi ibyo ntibigeze biburanishwa ndetse n'ibyakorwaga icyo gihe bikorwa n'ingabo za Habyarimana n'abagafa n'ingabo za leta y'icyo gihe reka nkoresha amafilime ya arebana na Groa n'ingabo z'icyo gihe zari zemewe na leta ibyo nabyo byinshi ntibyagiye biburanishwa hanyuma muri 94 ibyaha byari byakozwe n'ingabo za FPR icyo gihe byari byashyizwe kuri kompetansi y'urukiko mpuzamahanga ya Tribunal International pour le Rwanda TPIR nyuma kubera negosiyasiyo zimwe zimwe diplomatike TPIR ibyohereza i Kigali nibyo guverinoma y'u Rwanda yari yagerageje gutangira ariko hari ibitaraburanishijwe byakozwe n'ingabo za FPR wenda umuntu yateganya ko bizaburanishwa cyangwa se ko bikiri muri encore d'investigation bikirimo gukorwaho ariko ibyo byaha birahari kuko ntibyaburanishijwe hanyuma hari ibindi byaha byakozwe mu gihe cy'intambara yiswe y'abacengezi byakorwaga no ku mpande zombi wenda tuvuge cyane cyane ku by'abacengezi kuko nibwo twagenda nari nahari icyo gihe nari ndi mu karere ka kontruka k'intambara hari abantu benshi nabonye bishwe n'abacengezi abo nta rukiko bigeze ruza ngo
rukore amatohoza radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Dr. Yankurije Hilaire ku bucamanza ku birebana n'ubwicanyi ndengakamere bwabaye cyangwa se buba mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika kuri telefone turi kumwe na Michel na Daniel duhere kuri Michel
ndakumva shuti
akabazo kawe
akabazo kanje ngenda babaye
eh
ariko ndiye umaze munsurize uwo mutumire uraho mutumire
Hilaire uramwumva Michel aragusuhuza
amasho mbara wa mutumire we ngita akabazo
yego
umutumire atubwira urabyumva neza atubwiye ko kuva ibihugu byacu byigenga avuze mu Rwanda n'u Burundi n'ibindi ahandi ngo habaye ibyaha byinshi ubwo by'agahomamunwa byinshi atabaruwe ariko noneho ibyo byaha byose byabaye icyaha gikomeye cyabaye ni jenoside yabaye muri uru Rwanda akabaza kanjye mfite nakangaka none baratubwiye ngo urukiko mpuzamahanga hajya ngo rwagiyeho muri 2002 ngo ntabwo ibyaha byabaye mbere ya 2002 ntabwo uruhe rukiko mpuzamahanga rushaka kugira gute ariko dore ikintu kimbabaje rero ngewe nari mu Rwanda abafaransa baje mu Rwanda narabarebaga jenoside y'abafaransa bahari eske abafaransa u Rwanda rwashoboka byose tugira gute tugeze gukemura ibibazo rwunga abanyarwanda rugira gute ariko abafaransa nta muntu n'umwe wagize icyabazwa akabaza mubaza abafaransa ni ukuvuga ngo kubera ko bari imbere bari mu Rwanda mbere y'uyu na kabiri bo ntabwo bashaka kuzakirwa urubanza
Michel urakoze cyane reka hita gusubiza
nibyo Michel ndakumva uravuga ati se mu byaha byakozwe umaze kubivuga ku murongo nibyo koko wenda ahubwo ko ntigeze mvuga ko n'abafaransa nabo bashobora gukurikiranwaho kuko mu gihe intambara yari ihari nabo bari abakisitiri doko bari bari mu ntambara ukambaza ati se ibyo byaha bashobora kuba barakoze byagomba kuba byaburanishwa nande biriya byaha ubundi byari byagomba kuba kuri kompetansi y'urukiko rwa Arusha Tribunal International Penal pour le Rwanda niba Arusha itarabonye ibimenyetso bituma ikurikirana abafaransa nk'umunyamategeko nakubwira ko nta bihari none ikindi gikomeye ni uko uruya rukiko rwarangije uruya rukiko rwari rufite ubushobozi bwo kubaburanisha rwarangije imbanda ntibikiburanisha donc ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye bashyiriyeho bita mekanisme n'urwego ruzakomeza amadosiye rwari rwaratangiye birakomeye rero kugira ngo niba hari ibimenyetso biboneka kuko buryo iperereza ntabwo wavuga ngo nararangije ngo byararangiye ushobora kubona umunyacyaha wenda ugasanga nk'abafaransa aribo bahanuye indege Habyarimana buriya baramutse aribo bayihaniye mu by'ukuri hari ibintu byinshi byahinduka mu rwego rw'impuzamahanga n'urwego rw'amategeko mpuzamahanga kuko iriya ndege ifite agaciro gakomeye cyane ariko none birakomeye kugira ngo babone ku rukiko keretse habaye ngombwa ko hakorera urukiko bita tribunal special urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha umunyacyaha waba uvumbuwe
hanyuma yabajije ariko ndibwira ko yabajije na CPI ruya rukiko mpanabya mpuzamahanga ruri ilahe kuko yavuze umwaka w'2022 nukuvuga rero ko rwo narwo yaruvuzeho nta bubasha rufite rero ku France
nta bubasha rufite keretse nk'igihe wenda bavuze bati donc Roni ifite ubushobozi bwinshi akubita igihe gukreya iyo bita chambre spécialisée muri muri gikorwa rahe yihariye ariko nyiga ko bikomeye yo kuburanisha ibyo byaha ariko urwo rukiko rwabwo rudasanzwe ntabwo uriya rukiko ubwo statut rufite uko imeze ntirushobora kuburanisha ibyaha bitari genocide ibyaha by'ibasinyo ku muntu ibyaha by'ubushotoranyi bita crime d'agression n'ibyaha byo mu ntambara byakozwe imbere ya 2022 gucira mu 2022 gusubiza inyuma bisaba inkiko zidasanzwe bita tribunaux spéciaux cyangwa se bikaboneshwa n'inkiko zo mu bihugu ibyo byaha byabereyemo kuko zo zihorana ubwo bushobozi buri gihe iteka ryose
igihe leta zigikora neza
Leta iyo ariyo yose leta uko imeze kose igihe cyose ushaka kuvuga iti njyewe ngiye gukoresha ubushobozi bw'ubucamanza bwanjye ntumize umufaransa yenda General Afrukade nifasha kuguha urugero kuko niwe wayoboye Roni ariko kandi twitonde kujya tuvuga ngo ariyoboye Ostace Turquoise excusez-moi ariko kandi twitonde kuri biriya byako yeyo mbabwira nk'umuntu wize amategeko ntabwo ashobora kuvuga ngo ushinjije umuntu icyaha nta perereza ryabaye kugeza ubu ngubu ku kibazo cy'abafaransa nta perereza ryakozwe n'abaexpert bafitiye ubushobozi ishobora kuvuga yuko nibura byabonye ibimenyetso by'uko ibyo byaha byabaye mu byerekana abantu abafaransa bishe cyangwa byerekana mu by'ukuri uruhare rw'ubufaransa muri biriya bintu nk'umunyamategeko zishobora kuperimita gupartaja ibyo Daniel arimo kuvuga ariko kandi n'impungenge ze ndazumva uko iyo umuntu ari mu ntambara ntabwo barasa amasasu ntabwo barasa amazi cyangwa amasaro iyo waje mu ntambara nuko hari abantu bapfamo abafaransa nibyo koko baje muri uyu rugamba
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel we akabazo kawe
ikibazo cyanjye hari buze kunsubiza ngiye kuri radio ninze gatoya aransubiriramo impamvu mu Rwanda harabona habayeho ubwicanyi bwakorewe abahutu ibimenyetso birahari biriya bavuga yuko ngo bagiye bapfa kumbasasi hari abafite ibyuma mu mitwe hari abafite inkomere zabyo hari abapfubyi n'abapfakazi bafite ibimenyetso bigaragara ko ari ibyuma bitavuga yuko ari isasu ryagiye riza rikica umuntu ibimenyetso birahari interahamwe zitera zabihengereye FPR hari abantu bagiye banyerezwa n'ibimenyetso nk'aho abaturage n'abagiye barokoka iki gihe interahamwe
zitera
barokoka ndabibagira
Daniel
ndabaza
gusha ku ngingo yego kuko gushinja umunyamategeko yabivuze ati igihe nta nkiyeti zirakorwa z'abantu babifitiye ububasha n'ubushobozi ni ukwirinda gushinja abantu baza rero akabazo kawa gusobanura mu rwego rw'amategeko
urakoze noneho ndamubaza ese hari igihe runaka urwo rukiko rushobora kujyaho noneho rukaburanisha abo bantu ibyo byaha ese abona bizashoboka ese ntibizashoboka ese urwo rukiko hari komite runaka ishobora kujyaho noneho ikaba ari wisaba wenda nk'unkaroni ikarushyiraho ubwo nagira ngo nsobanure neza niba bishoboka ko mu gihe runaka rushobora kuzaburanishwa cyangwa niba bitazashoboka
urakoze Daniel reka hita gusubiza rwose
reka musubize ibyo ntamusubiza nyibutsa hatumva adasubijwe icya mbere nibyo koko abahutu barapfuye muri ziriya ntambara zabereye muri kariya karere hari abahutu kuko baguye mu mirwano kuva muri za 1990 yahuzaga FPR na guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe nta nubwo abahutu nibyo harabishwe na FPR for a savoir nibyo ariko noneho hari n'abahutu bishwe na guverinoma yari y'icyo gihe yitega abahutu bwabo hanyuma hari abahutu baguye bahunga muri ziriya nkambi igihe basenyaga inkambi ndumva mapping report yerekanye ahantu 103 hiciwe abahutu ariko yasozaga inavuga iti
icyo ni icyegeranyo cyakozwe n'umuryango w'abibumbye
jenoside y'abahutu nayo umuntu ayegezaminye yashoboka hanyuma hari n'abandi bahutu nabo bapfuye kuva muri 1996 cyane kandi igihe bitaga ibyo abacengezi harabitwaga n'abahutu bagenzi babo babaga ari abacengezi kwenda ko bavuze aho ingabo za FPR zihereye ibi n'ibi bakabagira noneho hari n'abandi cyane cyane bavuzwe n'igitabo cya Ruziriza ntabwo gifite autorité internationale ariko kiransenya cyerekana désirement matériel
ibimenyetso bimwe na bimwe
ntabwo ari discutable ntabwo ari ibyo kudiskita igisigaye kiri discutable ni ukumenya uwabishe no kumenya impamvu yabikoze niba yaragamije kubamaraho niba yaragamije kubera intambara ibyo byakorwa n'urukiko ntabwo ari umunyamategeko nkanjye utari na procureri umunyamategeko wo mu ishuri gusa usoma kananariza ntabwo ari ngewe
ariko rero yabajije ati hari urwego se rushobora gusaba hakajyaho urukiko rwihariye rushobora gukurikirana ibyo byaha byose
reka tuve hasi tujya hejuru umuntu wa mbere ushobora kuburanisha biriya byaha ni leta y'u rwanda
leta ya kongo kubera ko hari ibyaha byabereye muri kongo
ingiye gutumiza abasirikari bamwe na bamwe bari bariho kuko yasimbuye yari isanzwe ikavuga iti abari bari mu ngabo zasizwe ngiye kubahamagara baze kwisobanura ku bwicanyi bakoreye abahutu hanyuma n'abasirikari nabo bari bari muri FPR kuko FPR icyo gihe yari itarabaretse nayo ikaba yabahamagara bakisobanura bagasobanura imirambo yagaragaye aho yaturukaga hanyuma ubwo umucamanza niwe wakwiherera muri discretion akavuga ati nsanze bano bantu bari bagamije kurimbura ubwoko bw'abahutu cyangwa se bari bagamije kubakorera ibyaha ibitero by'ubunyamaswa bita des attaques systématiques et généralisées bikitwa ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa se agasanga ari umusirikari wacyizwe ku nshingano ze agaterereza abahutu abasirikari yari ayoboye cyangwa akabaterereza abaturage bikitwa ibyaha byo mu ntambara ibyo leta y'u rwanda ubu ngubu niyo ishobora kubikora ku buryo bwihuse hanyuma igihe bidashobotse iyo ubwayo cyangwa urundi rwego bashobora gusaba communauté internationale igashyiraho urukiko rudasanzwe bita tribunal special rwo kuburanisha ibyo byaha kuko ni ibyaha by'ubunyamaswa byakuyeho byishe amategeko mpuzamahanga agenga intambara droit international humanitaire icyo gihe urwego rushobora kubisaba rwabisaba ariko hari ibyaha byari byarashyizwe kuri competence ya tribunal international penal pour le rwanda ni ukuvuga ibyaha byakozwe byakorewe komunote z'abahutu hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane premier janvier tariki ya mbere z'ukwa mbere kugeza kuri mirongo itandatu z'ukwa cumi n'abiri ibyo byaha byo bisa n'aho byaburanishijwe igipande kimwe ku buryo igihe byaba bigiye kuri competence y'urukiko rwaba rugiyeho habaho kubiyora principe bita principe ya nebis in idem reka mbahe urugero bita kade sipesi muri duruwa ntabwo dushobora urugamba tubaburanishije ko abasenyeri bishwe n'ingabo za FPR hakaboneka urukiko rwo kongera kubaburanisha ntibyakunda kuko leta y'u rwanda urwo rubanza yaruburanishije byavuga ko bagiye gusubiramo urubanza bwa kabiri kandi ntabwo duruwa isanzwe yaba duruwa national cyangwa duruwa international ntabwo ibyemera icyo cyago cyavuye ku murongo
ariko rero ibyo ngibyo ni ku byaha bimwe haramutse habonetse ibindi byaha bwo urundi rukiko rwabiburanisha reka dufate nk'urwo rugero
haramutse ushobora kuguha amalisiti ahantu harenga cumi n'ahariwe cyangwa ahantu mirongo itanu ingabo za FPR ziciye amategeko agenga intambara
oya reka tuvuge nko kuri ibyo ngibyo by'aba nk'urwo rugero wari watanze rw'abariya bayoboraga kiliziya ya katolika biciwe igakurazo nibyo koko urubanza rwatangiriye arusha muri TPR hanyuma ruhabwa u Rwanda koko urubanza ruracibwa abantu bamwe barahanwa abandi bagirwa inkiko zisanga ari abere ariko rero hashobora kuboneka ibindi byaha bijyanye no kwica abo ba eveke abo bayobozi ba kiliziya bishwe biramutse bibonetse se byo ntabwo urundi rukiko rwabiburanisha
nuko abasenyeri se baba barishwe kabiri kuko barishwe umuntu wabishe ndetse ntihagaragaye undi mugome utarageze imbere y'ubucamanza bakavuga ngo uyu we ntiyageze imbere y'ubucamanza icyo gihe bamuburanisha
ubwo rero dufatiye aho ngaho aho uvuga uti inkiko z'imbere mu gihugu nizo zifite inshingano za mbere ariko kandi ukavuga uti mu bushakashatsi bwawe ukoze ukavuga uti nyamara hari hakwiye kujyaho n'inkiko z'akarere urukiko rw'akarere tuvuge yego n'amahanga ashobora gufasha kugira ngo rukore bene urwo rukiko se hatari ubushake bwa politiki rwashoboka rwajyaho
Neka mbanze mbahe isomo risto ry'ukuntu dushobora kuburanisha ibyaha rimwe na rimwe nka biriya hari ibyo bita les tribunaux internationaux verticaux ni ngombwa ubona babwiraga rwo mu gihugu
yego
akabamo uruzindi nkiko bita les tribunaux internationaux cyangwa les institutions internationales juridiquement compétentes horizontales ni nka ruriya rwa rukiko rwa Arusha cyangwa nka ICC iya yarahe yo ibi bavuga ko ihagaritse hanyuma akavamo izindi bita mixed donc z'ibinyabibi bivanze ubwo buryo
hari mu rwa Sierra Leone hari ubwo muri Cambodge tuvuge izo ngizo ben izo nkiko zivanze z'igihugu runaka n'abanyamahanga
z'urukiko rwa Sierra Leone tribunal international special pour Sierra Leone hanyuma na tribunal international pour Liban ni nkiko zifata ubushobozi bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu byo muri ako karere bukabivanga n'ubushobozi bw'abacamanza boherejwe na Loni bavuga ko ni mixed z'ukuntu umuntu yagita mu Kinyarwanda ni nk'ikinyabibiri
yego komeza
ntabwo ikibazo mushobora kukigarukaho kugira ngo nayo imbashe kubajya gusobanura aho ngaho habanze humvikana
hatari ubushake bwa politiki bene uru rukiko rw'akarere rwashoboka turavuga ku nkiko mpanabyaha inshuti z'ijwi rya Amerika ntabwo ari ku nkiko zibonetse zose
ntabwo kugira ngo bikunde ni uko urukiko nirubaho leta itarwemera uko itarwemera niyohereza abanyabyaha cyangwa niyo birakomeye cyane iyo leta itemeye urwo rukiko twakwibaza se hazaboneka urukiko ibihugu byombi byose uko ari bitatu mbabwira ni bitatu cyane bine bishobora kwemera ko byoherezamo abo bagome hanyuma bukemera no gusinya amasezerano kuko urukiko rugirwa n'amasezerano rugirwa na sitati icyo kintu mwambwira ko kizashoboka ku mwanzuro wa nyuma ndavuga ni bizagogoye ko biriya ntibishoboka hateraho demokarasi bizasaba ko ibihugu byose byo mu karere bibanza kubona demokarasi yuzuye demokarasi aha ngaha mvuga nkunda kuyigarukaho numva ntegeze kuyigarukaho mu kiganiro twaherukaga ni igihe urwego rwubahiriza itegeko rwa leta rudashobora kuvuguruza icyemezo cyafashwe n'umucamanza ibyo nibimara kugeraho nibwo umuntu ashobora gutangira kwambyuzaja urwo rukiko international mix
ariko rero hari urugero rw'urukiko rwa Afurika yabera yashyizeho urukiko rwihariye rwo gucira urubanza umuntu waregwaga ibyaha ndengakamere byibasiye inyokomuntu i Senabre rwamukatiye gufungwa burundu rwakoreraga ari Dakar kuko umuryango wa Afurika wagiranye amasezerano na Senegal barushyira hari i Dakar rucira i Senabre urubanza urukiko rwihariye rumukatira gufungwa burundu ejo bundi mu kwezi kwa kane rumutegeka no kwishyura indishyi z'amadolari hafi miliyoni 149 ni ukuvuga rero nubwo demokarasi kuko demokarasi sinzi ukuntu umuntu yayivuga nubwo itaboneka se ariko hari ubushake koko bwa politiki urusi urugero rwiza rwatuma tuvuga ngo birashoboka
byasaba yuko abayobozi b'ibihugu cyangwa se leta z'ibyo bihugu urwo rukiko zibyemeranywaho zikavuga ziti abantu muzatwereka twebwe tuzabohereza baze kwitaba urukiko ariko nk'ubu nagira ngo nguhe nk'urugero ni uko bikiri muri restriction kamwe n'ikintu cya presumption d'innocence agiye nkunda kukibandaho cyane iyo umuntu utari wamushinja icyaha ushobora kuvuga ngo ni umunyacyaha ariko ubona ko nk'ejo bundi leta y'u Rwanda itabashe kohereza generali Kabarebe ambabarire niba arimo kunyumva kugira ngo ajye kwisobanura imbere y'urukiko rw'ubufaransa simvuze ko ari umunyabyaha ariko yagombaga dovreyare yagombaga kujyayo agasobanura ubweramutima bwe wenda ashobora no kuba afite izindi mpamvu zamubujije zirebana n'umwuga we ushobora gufata kambe mu minisitiri w'ingabo w'ubufaransa w'u Rwanda ngo ukoraga ku gatoya ngo upfe kumutumiza uko wishakiye wenda ugasanga arimo akabazo ka procedure igihe leta zitazemera kohereza abakekwaho ibyaha ngo urukiko rwumva ibyaha bikomeye kuko hajya kuburana ndetse hakaburanwa nandi kandi izo leta nizo zanatanga n'abacamanza ntabwo azabacamanza bazaba baturutse i Tokyo n'abacamanza baturutse muri ziriya leta nizitabohereza se donc la volonté politique ni ngombwa cyane kuko ntushobora gutegeka leta kubahiriza ukompetanse y'urukiko zitemera
Dr Yankurije Hilaire Dr mu byerekeranye n'amategeko ndagushimiye cyane iki kiganiro
njye ubashimiye Kamirindi
ndagushimiye Hilaire Yankurije ndagushimiye Thomas Kamirindi ku bisobanuro muduhaye namwe abatwumvise uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.